dajimsafi.com. Bombocla. Con the boy call me number one.
Kimamba on the beat.
That nigga send my ex he one enjoy. That nigga send my anapatara. Even that nigga send my ex he one enjoy. And that nigga send my anapatara. Niki mona na lewa. Namwelewa na jona kachelewa. Ejigo rabado ajepewa. Viuna livyo pewa. Na jona kachelewa. Ejigo wo. Na nigga semba exi wangwana enjoy. Na nigga semba anapatara. Ibi na nigga semba exi wangwana enjoy. Ibiza Miami bari, ajapere kwa Tanzanzibari. Apo kizimkazi ya kainjoi. No bajeti Dubai ya Togoi. Anasikitisha, ex. Kama Evelyn Chapolini. Anajipitisha, ex. Amekosa kumweka mbili.
Ikimona nalewa. Namwelewa. Rajona kachelewa. Ejigo rabado ajepewa. Viuna livyo pewa. Rajona kachelewa. Ejigo wo.
Nika semba exi wangu wana enjoy. Nika semba anapatara. Even nika semba exi wangu wana enjoy. Nika semba anapatara. Never. Kutiva na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chila. Na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chila. Kativa na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chila. Na mako, twende kwa lido kula. Mambokla. It's con the boy call me number one.
Bare sahi,
kone nisko wa.
Yeah, sikuma.